nageni sambarada na masaisa nagaya. Diro naden ijole chakasa dubitana. Hagumuduri kadalane ada ababot sena buldemne. Nuhagumuduri jiniso danne. Nuhagumuduri sorio tolchine ada tenkes. Medke yane sunabdane. Wantisuni kanutolchine duisafi. Rukubale wanowite. Iyo hindo wine. Adante taduri wanagai nuhenite. Iyo nunkenine. Nukarimbene aki yeso kerito male nage ninjire. Amo aki akasila nukartise. Nagaisuni kayeso kerito tau. Amatani ninu yama akunu yeso hordofnu. Arwa aki gubafi lafafi wanke jirchufume. Nama hawani hawa hadanume. Waake wawar suninjede isan seer kijiguldemu maltani. Yo isan seer kijididdani isan indotani. Ammo shetani wanjede indotani yede. Ammo shetani hojja chufut ardubbat. Warri adamu ammo shetani chakase. Adamu ni sheer waka hiyake. Uyasuni asi nuchufumman seer waka la yake. Tanaf nuchufumman du'u malle. Yonu shetan gul demne, nugaribidda demna. Ammo ammatana, odudan satane chakasa. Wa waake nujala tefi inni nunahe. Inni ilmu fi tokkocha lafatti erge. Ilmi sunifi waake tokkotu. Makan ilmi suni yeso kritto. Inni durina fargate, lafkestae guddate. Ammo inni da bintolchine. Wantini laftan ufefi, akkamarro kennaaf du'u. Ammo akkirre sheexanaa cabsu. Inni daba kenna nafufiitti fudhate muku gubba. Doonaanis awwaalanii. Ammo guyya sadeessoo du'is keessa ka'e. Inni gubbaatti ol deebi'e gara waaqa. Yesoo callaatti harki sheexanaa keessa danda'e nu baasa. Dhiigufiitiin inni nubite. Yoo yesoo gul deemte doonaanii gar jireenna deemta. Tanaaf dhiiroo tiyya dabarraa deebi'a. Yeso dugeeffadha isalle fudhadha lubbuu waaqa garaa kan kee keessatti jireenni waaqa garaa kan kee keessa guyyaa kan kee geennan nafi kan kee hin du'a ammoo lubbuun tante gara ibiddaan deemtu isiin gara waaqa deemte hagi geerii isi waliin teetti yeso waan jedhe karaan ana dhugaan ana jireennilleen ana namni tokkolleen gara waaqa hin dhaqu yoo anaan dhaqe malee. Dhiirotiyya nu duri waan kan hin beenne du'iisin sodaanne karaa sheexanaa gul deemne dukkana keessa teenne ammoo ammaa tana waaqi karaa dhugaalaa nu garsiise. Ati dandeette karaa lama gul hin deemtu karaa waaqa kayeessoo foohadhu gulum deemtu.